swona vala ku tiva leswi ni winisa ku swona na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisa ku swona a ku na munhu la swi twisisa ku swona
yini
leswi vanhu va ni rhandzisa ku swona lavan'wana vala ku tiva leswi ni tirhisa ku swona vala ku vona leswi ni dakwisa ku swona vala ku vona leswi ni hlanyisa ku swona.
You wasn't there when we were shooting in the gym
back then when the money wasn't coming.